Mogi wrong usikuje na vitisho. Alikuja kwako kama dunga yangu tisho. Alizaski vile mui chapa ni msho. Mdachu si polite, dachu wanga big show. Naza kubless undress before uni address. Na kubless na madown do je mi seamless. Naza kubless undress before uni address. Na kubless na madown do je mi seamless. Spendi games na cheza na MPS. Siku toa doba for oil waka ni trace. Mina kulangeos nikiongezanga pace. Rest my case ni manjege mina trace. Gosh fisa, form zangu fisa. Mina vuta foreign ni shapata yangu visa. Baby girl tingiza, alafu joy tisha. Tukifika kejani mchezo wa kuingiza. Naza kubless, undress before uni address. Na kubless, na madown do je mi seamless. Naza kubless, undress before uni address. Na kubless, na madown do je mi seamless. Mi seamless, kuwa mless. Na vuruga baby girl ukijimess. Try bless, uko Kenya tuko less. Tacho murima ndio ujue umemess.
Fat boy, fat boy.
Blow job bado uko jobless.
Fat boy, fat boy.
Fat boy na ni dina niko homeless. Mogi wrong usikuje na vitisho. Alikuja kwako kama dunga yangu tisho. Alizaski vile mui chapa ni msho. Mdachu si polite, mdachu wanga big show. Naza kubless undress before uni address. Na kubless na madown do je mi seamless. Naza kubless undress before uni address. Na kubless na madown do je mi seamless. Achoo.